Hi you guys, welcome to the podcast. My name is Joy Kemi and this is Vibes and Inshallah. Welcome to another episode. Before we get into the episode, I'm going to let a good friend of mine who's with me here introduce himself and then we'll get right into the episode.
Hello, Najita, I'm Dylan, I'm a student at University of Nairobi.
Anybody who jamaliza shule.
Sikia, we are an employed citizen.
Lakini
ni mimi ni student na pewa pesa na mzazi.
Uko na certificate ngapi? But certificate na baptism wal peke yake.
Wewe hata graduate.
Nika na transcript ya first year, second year na third year.
Bwana nani? Anasi ni fourth year ndio sio peke yake.
Anyway, so this is Dylan and we're going to be having a random conversation on how has our year been since it's almost the end of the year. And maybe this might be the last or the second last podcast before we end the year.
Yeah.
Tuanze na, what were your goals for this year?
Hey, ukisema tu shetani aliniakia multibet. Haya aliniakia bana. Sorry, I will try again next year. I'm about to say it right now.
Alipokea kichwa.
Hayo na ilikuwa kichwa bana.
Kwenye muli ya Argentina na Saudi Arabia.
The goat needs to do the thing bana. Abdurani mama mtu pesa kaniambia bana. Enda ambia Messi akupe pesa. This is so personal. Ya najota Miss the Chief anything hii mwaka. Lakini lazima uniambia enda ambia Messi akupe pesa.
Mwana uko na asira hivyo na maisha mse.
Bana.
Are you this angry?
So bad.
Who hurt you guys?
So bad.
Who hurt you guys, man?
Anyway, umetua kwenye uliza watu wa my goals.
Yeah, what are your goals this year? Naja uligia mwaka mpya ukase. This year ndio mwaka nitapata mpenzi, ndio mwaka nitapata pesa.
Hapo kwa mpenzi kula pause.
That is where we draw the line.
It is my heart. Listen, the goal is at 30 years. Vision 2030. That's our ideal vision ya kuawa. So we still have got about 8 years. Mwani mezeme mwaka inafaa kuisha kana piga show pale Citizen TV. At that TV ya UNC kufika.
We only use one word up.
This year I just thank Uwe. It stood with me and I had nothing to say.
Anyway, Uwe has really helped some of us. Unauliza, how is your love life? Uwe. Mfuko iko aje? Uwe.
Msaidie sana.
Uwe. Masomo. Kuinama. Nakwambia being born in Kenya inakuweka tu nil tayari.
Nayo inakuwa inakutayarisha ngapo. Like, yani, unafika ngazati ya zunakanga sisi shosho wako majuu. Ameku ideas.
Honestly, your other goal apart from being on Citizen this year was?
Okay. By the way, but I achieved a lot of goals. At least I should just be a performing theater artist, originally performing two theater.
Nice.
Yeah, so nili perform Mapa UI, then from Pale Allium's front side. Nili perform Muko, we had a play Imaginary Invalid.
Oh, this one.
Yeah.
Nice. I really wish I'd watched it. Anyway, next year we need to play Zanuzote.
I must. Oh, I did three and then there's one. In the Lotabete Rehabilitation Center.
You closed the year in style.
Ilikonga, all the girls must be crazy. Yeah. You know, we had just 1 week. Like, you play nilipo on Thursday. Alafu nambo next week, Wednesday, we are going to present. Wow. So Thursday, waza nimepewa, nimecheck. I'm like, mbona mnaniarakisha?
Are you serious?
On Friday, nimekuja hivi rehearsals, nikapata mtana niambiazi, ati kuja hivi, there's a talent search pale University Towers, kuja ukwe judge. Ni how much? Ati, price ni negotiable, but it's a good money. Nikaambia pale, relax, till next time. We try again tomorrow on Saturday. Aki on Saturday nikajiambia, aki Mungu yangu. Itabidi tu nimeenda. Aki shetani usiniyesha. Aki najote mingi ya shetani kuruse mangabi.
Mari daddy.
Ndio hiyo, nikajiambia aki on Saturday I have to wake up. The play was about 60 pages. But since we had like about a week to rehearse, so I punguza adi. Ilikuwa pages 33. Nani sasa on Saturday nikakujanga rehearsals. Aki wa Kenya shida ukuwa garibi.
Sinyi na fundi wangu. Hajaanza kushona ya anyone in the family.
The funny thing unaingia kwa hiyo room yao unapanga manguo zimejaa.
Resignation was that?
The funny thing is when I'm not going unakuleza kumbuka ni nipa ni mandikia page gani ile yako. Chuma nilo nataka nguo hiyo time man.
Sisi tuliendea nguo, sherehe ikikuwa saa tano, tunaendea saa nne. Anashona ukivaa.
Unapima hivu, unapata trouser mtu moja imekaza ingi na hapo ni, ay, hapana. Hizo discouragement of the last day. Hapana. Asone likuwa nasema, on Saturday tumefika hivi, tumejiambia tupatane on 12. Yani, mimi nimeka on 12, juneja nitafika hapo on 2. Like these guys, nitakuwa nimapigi attention by 12, watakuwa mmefika. Ya mtu yangu nimefika hiyo. Ya hivi huo najundizo ama alifika wakaenda. Kidogo hivi nawapigia tu gaki. Hati niko kwa njia nakuja. Hey Jesus. Hati tumanza play. Hati tumanza rehearsals on 3. On, so it's on Saturday. Hati tujashika lines. Yani tumekuja tu kujiangalia kwanza tujiambia. Gai huo mashika lines. Mambio bado. But the funny thing ilikuwa nga mimi was the lazy one there. On Saturday watu walikuwa mefika wameshika the first part of the lines. On Sunday like wameshika lines. Mabata wajajua tu inakuja api. On Monday watu walikuwa wameshika lines. You know me Monday is nimeshika lines bado like nilikuwa najiambia classes lines kufika nyumbani usiku kupikia mzae chakula unajua sasa zile unaishi na mzazi Nairobi wewe ni mboch bana yani wewe tu babako anasema ina hata niandike mboch
si Nairobi peke yake everywhere
but the better but wewe at least ni msichana so it's allowed see you see like tukiwa kiricha tuwezi ya vyombo like mimi nilikuwa Nairobi guy kazi ya vyombo
nguo
ni wewe kuayo ni wewe kumop ni wewe yani babako hata anafunga hata mikati hivi. Yo,
nisaidia yo chumvi na chumvi
kapa. Kwa sara nakwambia tisijui niletee maji ni kwenye banana na sijui dispenser tiko.
Na umefanya kila kitu ni. Anyway.
So, tukashika yo play like sasa on Tuesday. On Tuesday sasa mimi nimekuwa serious. Nimefika hivi like tularias like tumepata picture of this, how the stage look like. So we are trying to put it into practice venye tuko tu on that Tuesday. And tomorrow we're going to perform. Mind you, hata kwanza tujanza kudiscuss costumes. Then you know I'm a poor director.
Yeah.
Then on that Tuesday to Meshika Lines. Yeah, and then what are Meshika Lines? This is the Meshika Lines. Because they were like, hey, Dylan. Tukupia script kukubali wende tunasimu stage. Mimi kona kia pobana. Mimeisema lakini mi kwangu waikaipoa. Unasema mkinisaidia lakini to me doesn't look so good. Like mini director inalafa najipata ni kona simu on stage. Mtu yangu sija. Kumeneza kwa focus di maisha.
Yuhu na kwanga shida being in theater or drama before. Unaonanga ndashika tu. Ndashika tu.
Unazwa nilikuwa nauliza the same thing. I'm like, I didn't know. So shiki uya kusaidia. I'm like,
Utokusha
jona pro. Nitibia, mii yara naeza shika peke yangu, but which is it's impossible. Unapa, kushika lenzo, unapa kwa na mtu anakusaidia kushika lenzo. On that Tuesday to Wednesday, mtu yangu, tulitoka rehearsals kwa Saturday. Saturday lefika kwa nyumba, nimekula sapa, nimeingia kwa script, juu kila mtu amelamzaya, amelala, so niko zile za blablabla, shika tule enzangu. Thursday tumefika the venue, sasa tukajita mkutano like tukajambia hebu to rehearse like people were so surprised when nimeshika lines yani walikuwa so surprised nikamwambia me I knew I won't fail you guys bana jo hatuwezi kuwa tumetoka even mbali ni play mnategemea alafu mpate director wenu ndio nimeshika lines na ambusha yeah tukapiga kuwa go costume tu kwa nazo mingi we killed it so the teachers did a good job na you know in theater you remember you did a good job that's ni tamu kuliko hata kuambia shika elfu moja.
If you like theater, if you like drama, kwamba you did a good job compared to money.
Yeah, it's the best.
What if you're starting out? Unaonanga passion over money, over everything.
Like, ama ukiwa in theater, like ukiwa on stage, alafu unaona, like watu wanacheka. Like, you can see people smiling.
Ama people are crying.
Yeah, like, yeah, you know that play, how do you play by the likuwa na, like, see your play likuwa, you know, about gender-based violence. So, it had painful part. And then, by the way, I saw people crying. Yeah, then ikajua, kumbe yenye, we did a good job.
Yeah, have you ever seen the moment that, like, someone is doing a character, someone on TV, on a film, alafu wasi wanamchukia kama nani I'm trying to look for any film but there's always that antagonist ule mse mwenye anachukiwa inamaanisha that person has played their part very well. Yeah, your other goal.
Okay, other goal. Masomo. Masomo tu niko sawa mahali niko nilikuwa nimejiambia sifai kwa hata kuku ile shetani anakuita kidogo anakuambia hata sudifa kidogo upumzike sikudifa. Okay, sizing
mwana tangu wapi gati za kufikiria hivo
kudifa
mimi nita
University of Nairobi. Hey, acha nimeongeze hiyo vinda iko mzito. University una defer at your own peril. Lama wanasema ngaji wazungu at your own peril. Yeah.
Why as in you, okay.
Like, let me see, you imagine like aiya unaenda break ya 8 months and unasoma in every year about 3 months. Unasema fofoni.
Sasa sisi tuna congestiva hadi inakuwa stressful. Uko na vitu left, right and center. Kama mimi, an example, niko na Zik, niko na the podcast, niko na my own life, alafu bado niko na shule, niko na NEC. Na kama sisi tuliingia shule May na tumefanya NEC October. NEC tuko na kufanya December. So those are like 2 months down, itabidi umejua venye umesoma. Na sisi eti ninafanya computer IT.
Mimi nashangaa de mrembo da electrical engineering. Kwani ulikuwa sakole? Mimi electrical bana. Hapa University of Nairobi nilikuwa na friends walikuwa wanafanya electrical last year. Those guys walikuwa wanasoma wao. Mrembo jaji nipigie ile niambie umekesha library. Nilikuwa napiga shanga story na wa entertain. Wananiambia ikifika hapo Sunday, I think Dylan, it's high time you're going to be bona mnanifukuza sini time ya kulala. And that we have to go to the library. These are the para asubuhi library to talk it, walk, we go to class and I was like, "Ah, you guys are so focused."
Muna overdue.
But there's no shortcut to engineering. In 50 year peke yake did the header project.
Bravo, let me tell you, me this is the semester, nilikuwa ni business plan, nilikuwa na project, na bado niko na exams, na cut. Nakwambia, ninashindwa, nifanye nini, niwache nini. Alafu, wametuletea all of that at the last semester. In 2 months, they expect you to have all of that. Mimi na ugopa stima.
I know, na unafanya electrical engineering. At least at the school, tapata kazi to the God, na kutel. Ule msichana wa vibes and inshallah. Stay dangerous. Muriferan.
Stay toxic.
Ukizema msichana mtachomeka na kwa nyumba. Anaweza kuambia, ebu ingiza yu nati hapo.
No, I don't want the practical part. Theory ni kosa. So, I'd rather just advance my education, nipate managerial post.
Because hapo kwa stima pia mimi naogopa. Mimi naogopa stima, uji moto.
Sasa nani ata change bulb kwako wewe?
Ai, mimi baljuza na wana imeifanya hivi. Jaa, nikaona kama wakati wa labuka kazima. Nikairudia the next thing ni kazima. Nikaambia mzae, hey. Uma esika ile story, mtu anachomeka kwa nyumba. Saida kuja hapa.
I'm too young for this.
I'm too young for this, bana. Yebu, toa ikitu haraka before ichomeke.
Wewe ujaipigwa na shock uanze kufikiria makosa zote umefanya kabla uingie hell.
Ujaipigwa na shock.
Anyway, those were all your goals. Did you achieve any? Did you not achieve any?
Yeah, I achieved the goals ahead. Yeah, appear there's a film I'm working on it. Yeah, it's a film just based on campus life. Yeah, me being the main actor, but we haven't started shooting it. We are going to start it next year. Early next year, not even early next year, since our school will resume, then we can start with the exams. So by the second month, then we can start the shooting process.
February.
It's just something about campus life, benye kukatiana, kusoma, like we'll just be exposing.
It's a YouTube thing, it's a series.
Yeah, it's a series, but not a YouTube one. The school told us, itajaribu kutiskumia pale maisha maji. Like YouTube is AOB.
I know. Because you've told me that. As in, brav, you're doing heights.
Yeah.
Hey.
Nasikenga unaanzanga hizo. But at least hata nikitonda. Pale zile primary yangu school ni dakwana kitu ya kuambia. Hati nilianza niki act pale high school primary. Nikaenda high school kulikuwa na zile vitu.
Backdrops.
Act with university sasa.
Kwa you guys don't act with backdrops here for drama?
Depends on the type of the play.
Oh.
So kuna wana zile play. Itaji
kama backdrops. Ni theater, kama ni film haitaji backdrops.
Kama unaona kama zile place you need the Caucasian in high school, so the Caucasian haitaji backdrops, hadi haitaji light, it's just an open play. So no joke, there is this place like it has backdrops like
rostrums. Isn't it a drama?
Isn't it a drama sasa, like hadi kwa audience kuna faa kuwa dark, like there should be lights only concerned on stage mtu anaongea. Kama uongee ni ule msemo mwingine, kama msemo mwingine anaongea, like, so you know those type of plays, zile za drama.
Stage plays.
Stage plays. Kama zile yenye kuliko ngana nyingine hapo nilikuwa nimeenda ku watch the boys from Shibale. Ilikuwa ina produced by Shatterboy. The Shutter Boy.
Nope.
Shutter Boy ni radio producer, radio presenter, Citizen TV. Citizen, Radio Citizen.
Oh.
So ilikuwa inafanya hapa Kenya National Theatre.
Okay.
So like hizo plays nafanya na Kenya National Theatre. Like hizo sasa ndo the real plays, the real things of the plays. But then I went to audition this year at Kenya National Theatre.
Yeah,
I went
to audition this year. How was it?
Audition by the way. I was saying auditions ni ngumu. Auditions ni rahisi if you have passion, but kuna wale wasi, but sasa pale auditions tulipata big names like big people.
Hapana, like, mimi sidhani auditions ni rahisi kwako juu ati ni passion. You've been in for the longest time, so some things are supposed to be easy for you. Hauna stage fright?
Mimi kwanza by the easy vitu kwako na stage fright by the inaja ta window.
Exactly.
Lakini na kwa na stage fright ni auditions za choir.
Because last time,
it's not new. This is unaona pale tension isha kuingia. Unaona venye umetense hadi wewe kufungua mdomo.
Sauti itoki.
So, you stage fright. But since it's a like obvious kuna kongana mseye anaweza kosa stage fright kweli. Mimi naona anga kwa stage fright na kwanga, but it depends on how you manage it.
Exactly. Me, I always feel like each time I get into a theater or a different play, like I get in as a new person. Mm. It's not something ati juu nimekuwa kwa drama for a while that I know. Hapana. So if kama ya leo ni ingine, ya kesho itakuwa ingine, sitaingia na the same mentality. Bado nitaogopa hiyo ya kesho. Unaona?
Okay, see mimi kwa stage fright na depends on the audience. So the more I see your audience, the more I see stage fright. The more casco juice in a stage fright. Like in the moment Iles kuni likuwa tuna perform the Caucasian chokes ako the University of Nairobi student. I hole, he unone I hole tena shoti ya hivi. Like, I hole ilikuwa imeja, like ila mtu nilikuwa na mjua. Like, sasa, so nilikuwa ni metense. After nime perform National Anthem, East African Anthem, anime rudi pale backstage na juuliza, wow.
What are those?
Kwanza lights are easy. Kwanza unachokwanza kitilikwa na niboni venye lights kwa audience. So you kuna attention kwanza zile unaonanga audience. Alafu ile kitu unaambiwanga ati kwa player ati unafaa kuangalia mtu sijui kichwa hii apply. Ingrey ma yanaki apply.
Lakini mimi na sio nangi audience. Najua nta tense. Sio nangi
audience. Mimi have to.
As in unawaona like, but hauoni macho yao.
Sasa hiyo kitu ndio sija. Sasa hiyo ndio kitu nasema mimi sijaiona ikiapply. Like kuna ndio uone macho yao. Like sinaona kichwa. Sasa si kichwa unaona macho.
Mbona uconcentrate audience? Mimi na kuanga, tell me if I'm doing like the judge. I'll tell you and then look at the audience, but concentration yangu, I'm just looking at you but not concentrating towards you. So unaona ninasahau, ujai feel uko kwa play hadi unajisahau, unajikuta tu umeenjoy play yako mwenyewe.
Mimi sasa there's a play, unaangalia player. You play at least the play and the vocation ni nimeshika lines vizuri sana. There's that play ile all good must be crazy. Stage. Like play imeni baba kidogo nishasahau lines. Hey, mungu yangu. Umeongelesha mpaka unaongelesha audience mambia. Oh, I remember the last time you came to my house asking for help. But I don't know then what you were meaning. Like, usha anda inje.
Unaanza kuongeza chumbi hiko.
Unaongeza chumbi hiko. Alafu sasa unaona audience unacheka unajiuliza mungu yangu mngekuwa na script mngekuwa mnashangaa.
Usiwahi fanya hiyo makosa drama fest.
Sisi drama fest. But the good thing nilikuwa nafanya hivyo juu I knew kuna msako na script. The problem with the location ilikuwa like umana the graduating class na our class na the other class tulifanya nga that book. So kwanza hata wando walikuwa meja hapa kwa audience. Unaona hii place ilikuwa imeja di wasa ilikuwa meka kwa hizi na stairs. Ilikuwa imeja alisha likuja. So hapa ulikuwa na chituke juu ulikuwa na jua wasa ulikuwa mesome yo book they knew the line. So the moment ulikuwa na mess tu hivu kwa groups. Hati lady lankerere matajasha shikangi lines kijana ni dada hadi kwa play.
One other question. What is one regret you've had this year?
This year?
Yeah.
There's a moment I had a lot of money in Kachezea.
Wait, what?
There's a moment I was paid 40,000 just a performance fee. Watch out before allowance. So I was allowance to a place in Africa. Hey.
You even have the audacity to say you had a lot of money.
And 40,000 is not a lot.
Apana. The fact that you had a lot of money, you knew you had a lot of money, and you even have the audacity to say, I wasted a lot of money. Oh my God.
Okay. I remember unona.
Dylan, mimi unarinunulia chocolates zenye ninasema, zenye ninataka.
Saitano kijana naezomba mstana fair.
given the 40 G's, what happened? Ulifanya nini hiyo pesa?
Acha kwanza nikuexplain vile ulikuwa unapewa hiyo pesa. Unasikia? Kwani nisikipi neno? Kuzapa simu ndio huyu hapa. Nikamba tu kweke kwa account ama tukupe cash. Kambia kai account ama cash. Ask dash ka 40,000 kwa mkono mnipe cash bana. Ah nikaim. Want to really 40. That's performance fee. Allowance, that's 13,000. So total is 53,000. Well, like, ah, second, that's how I have a conversation. We have a good day. Till next time. Yeah. Mimi nikash kayo 53,000. Nika jiambia, ata sujui. The ball tata ni kama ni very cheap. Sujui niende na nini. Nikule mgu nefika klabu. Nikashukua hivi nikafika klabu. Kibada tunajiambia kwa kile. Kaine mimi hivi nimebeba pesa. Like, kwa nashukua kila mtu ni mwizi. Then I'm like, kila mtu tata nanyona naka maskini. Like, they've known me nule kijana na kulanga smocha kama mwewe. Nikafika klabu. Kaparana na mabeshtangu hapa. Mba gai tuliku host, nice performance. I'm like, thank you guys. K1,000 nata nini mkule sapa. Ah, hapo niko na 52,000. Hapo bado pesa ni mingi. Atukenda hata tukakula sapa nao. Ah, yu esikuti mkula masapa vitu kubwa kubwa. Na unajua kwa UN ukikula kuku. Kuku na mchele kwa Illuminati. Ama ukule samaki. Unajongo kwa klabu na tuanga samaki kama kila mtu. Kila mtu anakusava na kufuata. Unajua samaki is the most precious things. Aki ukikula samaki na usilipi aki unezaweka tu wasara. Paka nowadays klabu. Before you order samaki, pay first, then you naletewa. Like there's a time that I mean, my waosha samaki. Maybe my friends mekula samaki. Then kufika pale kulipa, tunalipa 50 bob. Sitika mambu likula samaki, like, guy, mulitua na tukikula samaki. Mbona mna tuwekelea? Wee, John tau kuwa sabu samaki, ati nilo shukuli. Guy, ukosha ni wende ulitu sabu, wewe. Si wende ulitu sabu. Then my friend hapa mpo, akona 10 bob kwa mfuko. Kijana hapa, those need to check waka pizza. Hapa, kampea 10 bob. Kama, and then, akampea 10 bob. Then, boom, kitoza tukwa na expect. Hata wani napea chokora 10 bob. Na izawa hii baje na napea chokora 10 bob. Kaya, ani viwe jeli le check. I wasn't expecting that. Adiana mi nime, adu mwini nime pea chokora 10 bob. So, nilichezi, nilienda fini kachezi wa pesa. Siku pea mzazi. Siku pea mstana. Mimi surajua my money. Hey, a girl can't eat my money.
Wanawake.
Hey, wanawake. Na yu kwanza nikiwa na pesa. Wanawake bana is not a priority. Nani yo pesa tu nilifanya tu. Hizi mchezo mchezo tu. Watu kuniomba pesa. Ungeniomba pesa sikuwa na nyima nanga. Nilienda mnike nime mess 53,000. Siku fanya anything. Siku invest. Zio pesa ilisha aje. Adi mwenye siju ilisha aje. Tukilipo yu kitu nilikuwa na jukia. Watu nikuambia this money is so many. I need a financial advisor.
Yeah.
Bana watu likuwa na cheka. But sasa unazwa mimi nilikuwa tuna create fund. You know the last jamuri they were paid 10,000.
How does someone join this thing that you guys get paid? What are you guys even doing?
See your audition. Those guys post for kuna kuimba, there's dancing, there's acrobats, na kuna choir. So, but mostly dancers, they always take Sarakasi dancers, but they audition some dancers. So, if you are good, like when you are just good, you can compete with Sarakasi ones. But the dancers, they are paid good money. Analipa ka 170.
Your one regret is you wasted all that money.
This year ni mechezea pe. Ili kwa number financial breakthrough, but I nearly pata. So, imwaka nilishindwa sasa kumanage the financial. Resolutions niambia Mungu, yeah, yes, sijakata ulinipea pesa. Lakini nakia kudipeange pesa na unipea na wisdom.
Okay, ukiomba hivyo unadhani atakupe hivi. You can't ask for God na usipo sijitume. So you learn, ujaribu kufind ways when you utajifundisha financial literacy.
Yeni mina kumbia design ni mesota side. Others imagine there's a moment nilikuwa na pesa excess. Like there's a moment mpaka nilikuwa na feed dad mzai na mwambia mzai hauna yate. Lakini nikiwa mzai yate 500. There's a time to my dad alinipigia simu. Jua tunaishi na yeye but amenipigia simu tu. Yani ama ana offlate muulizi pesa, offlate namba ya airtime, offlate ni madhara na mwambia nimemtumia do. Akuja kaniambia ngatu I hope mali unatoa pesa hizo in a good way. Unajua pia mzazi ushuku ingi sana.
I know.
But you know the funny thing with me, sasa ni kumana pesa, ndo hata siwezi kumuka kubuy myself a new Ford, ama buy myself this thing. So like, nakonga tu niko ndo na pesa ni cheze, clubbing.
You need a wife then. Tough term suka. Do you know that women are good financial managers?
Walai, you know siwezi kata. Jumi, I have a friend pale kwa anachezea pesa. Mpaka siku kapata de Mkikuyu. Underline the Mkikuyu thing. Kijana hata kwa ananitumia sote.
Yeah. Women are good financial managers. Wanaweza, kama ujene watisingi, kama yomama, mshua, akona chama karibu tano.
Wanaweza kwa na machama.
Wanaweza kwa na joint account na mzae. lakini yako na accounts karibu 50 women. Napenda tu women because they know to manage money. Mimi sasa I had to teach myself that this year how to manage money. I didn't succeed, but at least I'm not where I was last year.
Yeah, by the good thing of me as I'm like kila ikishanga kama kwa more handsome nikukua more darker, like being tall and dark kila hii anakuanga nime gain something, learn something. So kitu tu hapa tu nikutafuta bibi tu na kujifunza kukua na
are you looking for anyone to kutafutia kwa podcast?
Yeah bana, mimi niko single.
What are your prescriptions? Unataka mweupe pepepe ama msichana mkipsigis? What do you want?
Ikifika hapo ndo naanza chuki na wasichana.
Thick or petit?
Thick.
Eish.
Petit apana bana, mimi ni mkubwa bana. Ai bana. Hata kama anasema unlike Paul's attract, no way.
Another thing, what have I regretted this year? The fact that I know how to distinguish between watu wananitumia ama just people who are helping me grow. I don't know if I told you, somewhere between the year I was in so many studios nikiofanyia jobs online TVs. But walikuwa wananifeed ile information ya when we grow we are going to pay you. They're not paying me as at that. So mimi nilikuwa naona let me gain skills. It's passion at the same time.
Yeah.
But not every time.
Yeah.
Pa utalipa bills na skills.
Thank you again. So this is what I'm doing. We are after the skills, not money.
Shame. When I came to notice that they were using me, it was a let. And I'm like, si ningetoka tu, iyo fear ya kutoka mahali. That's something I regret. Ata si kwa workspace peke yake. Na kama uja notice, sisi watu tukua kwa the media space, tunakuanga tumetumika sana. Kitambo upatenish, kitambo lipwe. Umegongwa na Aaron, umegongwa na Farao.
Walai, wasamide mwanza na kwa metendo. Mwanza la kuongeze na sijui theater bado. Theater mtu wala kuitanga, tumsaidia tukushika, msaidia hata sijui kubeba sijui backdrops bana, utalipo sijui after sijui mil. Mpata hata auka mambia, kaya kukuli nibebesha, hile sikudokile hati gaya kipole, shikata iso bana.
Ama nakwambia kuja perform, nitakulipia lunch na fare. But because you love this thing, you're
probably.
Oh, so as I was saying, one thing I regret is that, and not only in the workspace but also in relationships, I took time to get out of my
relationship.
We are getting there.
We're getting there.
PDFs
bana, hapa ile tumeteseka bana, mapenzi
metuwa. The streets know you. Karibu kuitwa the Dylan streets.
Mimi huko nime mapenzi menitesa.
Hiyo ni podcast ingine hapa na hiyo ni podcast.
Hiyo ni podcast of its own bana.
Our love story this year.
Ese na dizi ya ukezi ya diyo akitu anga
to 3 years ago.
Mwenye tulimaliza high school. At least high school by the way, tukona enjoy mapenzi venitu nikuwa celebu.
Anyway, that's my regret, not knowing when to get out and the strength to get out of that space. The next question is, what is your mantra? What is the one word you have lived with this year? One for word. Me, it's grace.
Favor.
Yours is favor. Na we? No, for me, it's grace, to be honest. Not only grace from God, but I have given grace to people. Ungelikuwa utandikia mtu bare, lakini unampea tu grace. Nasema anyway, let me just breathe in. This moment might work in my favor. Kwanza there was this lady I used to work with. Ushai pisi wa off na mtu wadi unachoka kuamka tu kwenda kazi.
Mimi we, na lecturer. Yani class rep. Yani we ni class rep, lakini lecturer anakukasirisha bana. Yani lecturer anakupigia shwali, anakuambia ati nitafutie makeup class on Saturday. Shwali Saturday hata utaanza jaede kwa biashara, hata amesema anataka class
asubuhi kwanza.
Kwanza alafu kwanza hata si asubuhi hata saa 2. Ati naenda for how long? Hata 3 hours. 3 hours kama normal class na unataka makeup class. Makeup class ikienda sana ni 30 minutes. Si ndio?
Kwanza hata ifai kukua.
Hata ifai kukua hiyo na 30 minutes nimekuvumilia sana.
You've given grace to people pia, right?
Yeah.
Yours is forever, how?
Then my mom is nimsinaweza mpigia na mwambia, "Mom, kesho naenda this thing. Mom, naenda oh baby, mom nimepata asdui vacancy." Mom takozeleza, "Ah, mi favor locate bana." I'm finding favor there. Yeah. Amen. Like mamangu kila kitu tu like yani mamangu tu kila kitu zidi tuseme tu conversation yake lazima ikuwe na favor tu katikati.
Hakuna any of your siblings who's called favor?
Hakuna. Hakuna.
Karibu awaite hivyo.
Akigalani kwa nazaa bado yeye mwambie tu kimalai huito tu ita you favor.
Favor chip neno. Thank
you. Kwa lazima jina za English alafu ongeze chapi yake kale kai na kuanga
sawa.
Inachoma. So like hata mimi nilicopy that word from mom. So wherever I go, I just pray that may I find favor. Like hata nikiapply for a job na kuanga like may my documents find favors in the hands like yenye itapitia. Hata exam zangu. Kwa hivyo mwambanga bana. Mwambanga bana, msidhani hizi grades tunapata bodi zinakujanga juu ya 90 class rep. No, unaona ngadi before exams, before ninge exam nikitoka kwa nyumba, I'm like, oh God, this is exams I'm going to do. Yeah, I know the content nimesoma. Like, I hope vitu nimesomea, it's going to help me doing to in tomorrow's paper, ama today's paper. And after I've done the paper, may my paper, who's going to mark me, it find favors in its eyes.
Oh, yeah. That's nice.
That's
so
nice, yeah.
you and God have a personal relationship.
Yeah.
It doesn't have to be.
Hey, mwaka na mungu baidha mikuwa na mimi bana.
Kusema tu kweli, indo ile mwaka ime kugonga to the edge, alafu unona tu handi yao.
Kana kambia, aki kidogo hivu unenda interview ya clerk sa IBC kidogo na ito unambua kuja kazi piyo. But I can say by these vitu, it applies like
manifestation.
Like, amata the way you present yourselves. Uyo aro, nimempeleka hindi papers. Ana niliza, hindi peke kuko na ya? Like, yes. Mbuna tawa yikamini tukonza mejiuliza, uko shule. Then I'm like, yeah, I'm in University of Nairobi, kwanza I'm a 3.2 student. I was in Leza, wow, you're in University of Nairobi. I'm like, yeah. Which branch? I'm like, I'm in main campus. Oh, okay, yeah. I
didn't know, get kizungu.
Yeah. You don't go to Zani, I'm chukulia hivi yo papers. And I'm like, isn't it in your corner? So, peke yake. Jiki, anona uni kijana. Kwanza kikona 361 marks primary. Anona inje. Kutani kama toki liacha shule. Ilienda, pakeka kwa story. Si unaona wale wa sisi extrovert bana sisi hata ukupange kitu wewe ni mkubwa lakini tu design tunakupigisha story utashaka kama hata ulikuwa mkuja inza sisi kaanza kuniambia ati oh that's cool like he is planning to come and enroll his masters. I'm like wewe kuja bana hiyo masters ndio tulikuwa tunatafutana hata ni baia lunch na uje nimekuja interview tushaba ile baka niuliza you other papers na kumwambia
kusema
tu kweli I didn't acha Nairobi. Yeah. So passport nilikuwa hope. So siku nataka kuambia babangu sina ID jwaki babangu ameniambia tu we back tu ni hasara hii nyumba. Eni kaenda hivi kwa draw ya mzai nikatoa passport. Eh passport yangu kajeketi yangu na nikaambia ni mimi na mambo umechukua kila kitu yani umechukua kila kitu. Eh si ndio nikaenda so ule msiku kwanza you have to kumbe ulikuwa unachukua photocopy. So mimi nime photocopy tu ile sati ya primary. ID I'm like oh, sina ID. Na mtalia passport ndio hii passport. Na niambia the photocopy. I'm like I don't have the photocopy of the passport. Ananiambia.
Yeye ni watu uko na mashida.
Ananiambia akaniangalia tu hivi. Kitu kikaniambia tu kwa akili kumbuka sister yako ni returning officer pale Bomet. Na ni kama warajiwana. Nikamwambia by the way do you know Daisy? Daisy is my sister. I'm like, this is Tango. Ananiambia lakini mbona Daisy anakuwa ametulia hivi sana?
There's always that one black sheep in the family.
Kwani nimechoma mom like, hapana huyo achana na yeye anakuwa contented na kwa focus na kazi. Nikaenda nikamaliza hivyo interview bana. Kidogo hivi so what has due results like kuita za clerks zilikuwa zimetoka then I receive a phone call from that guy ananiambia kibia uko wapi nikamwambia niko tu nyumbani nimebanga hizo hata sijaenda kanisa it was on a Sunday nikaanza kimbia London office bia kuna nini ati wewe kimbia tu okay ni sawa basi hapo mimi siko najua naenda sasa unaniita naweza kukuona ni talafu niambie banati nipeleke hizi papers huko hapana nikampigia babangu I just call my dad alikuwa church mara kwanza hashiki mara pili hashiki unasema unaye ni nyangawa hizi shikaji apigia my mom akashika mama sasa shida yako ni mjuja kuta kanisa unasumbua watu. I'm like mama usikia roho ameniita London yani sija nataka nini ananiambia atulikuwa amesema mapio na madipio maendeleo nikamwambia watu walianza leo ati gay inaweza kuwa ni chance buki mbia uende usikie kitu mama wangu ameniambia siwezi kata mimi naona kama my mama anakuwa very light hadi kuliko babangu mimi babangu anaweza niambia nafikiria mara mbili lakini mama
ndio mbio
nikajiambia nikamwambia sasa fair simnieke mama kaniambia basi wewe vanga acha nikuwekee fair so sisi nikapanda nikamkimbia pale sisi nikapoa kazi ya DPO so DPO kidogo mwenye nilikuwa nimepoa kazi yake akafika Like chance I'm saying hey, nilikuwa nimepewa na hela ikaraza jamaliza 3 minutes hapo msaka kafika. Msaka kuja na excuse ati aki mtoto alikuwa mgonjwa. Mama hayuko around so mimi niko na mtoto so I had to rush the child to the hospital. Then nikapigia ntiaka kuja kae na mtoto then nikuja interview. Aki haraka kasika hivi. Kikaniambia aje. Imagine yani amemhurumia then anaanza kuniambia aje. Wewe unaona aje? Kama mimi nimetoka bali mimi siwezi achia mtu space. Sasa wewe mwenyewe umeshinda na kuna saidia mimi nikwambia it's okay. Na nishatoka. Kama yeye msizi achana space. Ah sasa hapo kulikuwa na shida like umsakalia amenililia lilia. Nasema okay it's okay basi acha nimwachie. Ah then sasa sio chance nilikuwa nimeenda hivi imeisha. Then kidogo hivi nimekaa tu hapo na bangaiza hapo hata sasa hata nimechill tu hivi naanza kupangia venye narudi kwetu after kuboyo hiyo then you are on kuzana niambia aje there's a vacancy. Umeiva company nikamwambia ah ale nanga jaiva comp
I know
eh nanga jaiva comp are you good at communication I am in your own bana niko university
and you know to talk
and how to talk bana unaweza funza wengine I'm like tatanga Sunday school ushago
mini class rep
ah that mini class rep bana kanambia okay kuna mse bio hapa amesema hizi kuwa ati yani job nyingine so ako Nairobi so unaweza tukuingiza chance zake ovita hapo ananiambia hapo hapo tumefungiza tuju akitumona umetumekuita umeteseka umekuwa na roho nzuri machia ule mtu so tukaona atezi kuacha bure
hebu ona hiyo elevation like you found a DPO and then
mimi hata sikuwa na feel I was like yeah you had to pay me manze asiye zingerudi but then I'm calling my mom naambia mama hata amenipea hata sibagezo sijapewa DPO nimepewa PO mama kwa zile guy hey, God is good I'm like ah God is good kwani ulikuwa unataka nirudi bure I'm like mama ananiambia usio ni kazi sako before kwa Ronda alikuwa anafanya most of the times na alikuwa anataka ngamsa kuna 6 years experience like kuna experience before with IBC where hata una where hata mwenyewe hata una sati ya form 4 jaendea shule
tuna ID
ideally acha Nairobi like you don't see that as a chance nikajiambia oh it's a chance that's why nilikuwa nakwambia ah mi by there nilikuwa na sign favor most of the in this year in everywhere I had to go like yeah. I didn't know no reason when nilikuwa stage nikiperform nilikuwa najiambia ah favor manze haram acha tu ni babe hata like acha hata nikiongea 100 words lakini acha hata word nimeongea moja hata ibambe audience
yeah,
which ni kwa ina work true so me what I can say by being close to God it works bana game one anga church ni watu but sasa mbinyo na inanga church but sikuwa ngule mse like praise and worship God
Dylan I think it's better to be spiritual than religious
yeah,
see tuanze
yeah,
kuvas
yeah,
watch
yeah, no, yeah. No. See the last time last week nilienda church with these rags
like we got rags
easy ni Nairobi bana usagono siwezi enda nayo like the good thing na Nairobi aki like ni kama aliacha hiyo kuzaji watu Nairobi iliacha unaona the last time usago bado kwa maana hiyo tabia jule eh wait my nanga kanisa na sipangu bana kaletewa leso
what
yeah usago but it's allowed usitembe tu watu waje kwa expose
I loved church that's why I got all of my friends when you're sitting in front
of you atumesema you love God
I loved church
sasa ni yuko enanga akiwa leo kwa kuzanga high school wao kuna kupatanga music journalism drama zile randeza SDA
okay you want to chewy when do chewy
au kwa kwanga moja
but sasa mimi growing up church was fun for me like when I was a kid and then when I got to uni church also became fun sasa hapa katikati ni tini judi likuwa na nisombwa usijali
yeah I know pia mi hara mini likuwa ni hara mini nimegrow up na kanisa nikafika high school nikawacha kanisa then kuna a point in life by the way ni kama Mungu alinipiga kiba alinipiga lesson kajambia by the way and then you don't need to be close to God
you don't have to go to church
like, go to church but at least let me talk to God before I'm Kenyan God give me a safe journey to school till I'm back like
thank you for this food
thank you for this day
thank you for this breath of air
so like even if it doesn't apply
yes now before we end the podcast drum rolls please love life.
Hey, love life. Wow. Sayu.
Uligia hii mwaka ukidate tuanzi yako.
Hii mwaka ni kidate.
Hii mwaka. January tarimoja.
Unajasikizi atujui kukana. Mtu minakanga na mtu mpaka mnajuliza. Tuna date ama tuko tutu kisukuma. Like you don't.
That's okay. Sign if I come blow, they be hating on me. If I come blow, they go on killing me. At this life, I don't want enemies. Me, I want day, my day, me, I want to juggle, juggle, juggle. Pull up, smoke up. If you talk shit, then you must shut up. My money, I love you.